Yeah.
Be Wally on it, baby.
Kiss. A bibio quene mons. A vino vial. Pola sua presa con buio. Ingalo mi quaco. Ha! Yo casul. One sky. Nimwe tonze tipalamani. Pela nipa fupi tipange plani. Chifuniko ziva mopangila mani. Tie picking ama choose wa uleza. Asadie. Asadie. Wa uleza. Asadie. Asadie. Sakwila matuvi tie picking ama tuzi ufuniko siwa mopangira one or two things noti uligone ungo lota ke dreams etio na yasapulie inukunyo pola lelo kulie ufuniko siwa mopangira stata dawa ulesi suma jesa vatikata uligone ulindila fokupasa iwe unyama tatie kondoloka pamahala na bebe vina plaisi. Ni one day uzaka zipeza pansi. Na keep change ungo tenga uganiza ta. One day waka kupempa uzaka na ba. Wa ulesi, asadie. Loko unizonde, ungabe. Nimwe tonze tipalamani. Vela nipa fupi tipange plani. Chifu niko ziva mopangila mani. Tie picking ama choose wa ulesa, asadie.
Be Wally on it, baby.